music.
Unadharau maumivu yangu, tazani we una moyo wa nyama, na unafanya kusudi moyo wangu kupa majeraha. Kutwa nalia mina penzi langu, na nikiwa na wesi ishi lalama. Kadia kama narudisha, pintani umenizidi sera. Nilikuwa mvumilivu kama punda, ukubali kipigo, kubebesha mizigo yote sawa. Lakini sasa basi mimi nimeshindwa, na nautua mzigo, mapigo moyo hayakosa. Nitaliwaza moyo, moyo wangu,
moyo, moyo,
moyo wangu,
moyo, moyo,
moyo wangu,
moyo, moyo,
moyo wangu.
Nimechoka, nimeamua kukuacha, fana yako na mimi ni fana yangu. Sina tatizo na we, sitaki kukumbuka mateso uliyopata. Ubaki salama, mimi naenda zangu. Mtoto mzuri pasua kichwa, yoko lingo langa, yoko zikangate, yoko wanga wa motema, hata mbalo bise pamba, yaka ye monamu. Tokyo zate na kobela, tuna ive kodeye, yende na pona na Tanzania, mame.
Kijipu kilianza kipere, nika kizarau, siku shiriki wivu kuofia kido na nimtomia. Kume bada ya mpunga mchele, nika misau, mwisho wako ni magivu, najikuta na kondana ya dunia. Wapiga na pote bosi umia soni nyasi, na yajua moyo wangu.
Vitu lukaya, apesa bolingo na mama na pane. Rami ya misi, alobi makamba mboti na sukai. Roche bandu, papa na horsi. Iyo bolingo nanga, iyo kotika ngate. Yosa wanga wa motema, ata mbalo bise pamba. Yaka ye monamu, sokyo zate na kobela. Tuna ive kodeye, yende na pona na Tanzania, mame.
Nilikuwa mpumilivu kama punda, tukubali kipigo, kubebesha mizigo yote sawa. Lakini sasa basi mimi nimeshindwa, mzigo, mapigo moyo hayakosa. Nitaliwaza moyo,
moyo wangu,
moyo, moyo,
moyo wangu,
moyo, moyo,
moyo wangu,
moyo, moyo,
moyo wangu,
moyo, moyo.
Amani Lulinda na Australia, Emmanuel Episcopère Patrick Wanombo, Batoto wa Canada. Le boss Raoul Machupe, Dimoda Fashion, Apocalypse Bella les millionnaires.